Yeah. Yeah.
I'm a boy, I'm yeah. a boy.
I'm no politician. I'm not even a student of politics. I speak as a victim of the so-called democracy. You and I have never seen democracy. All we've seen is hypocrisy.
I'm Jumbo, skis the Rambo, kwenye jungle, Simba wa Sakas Unchained. Niite jungle, sugopi kunguruma, ta kwenye start times, nime ngarapuma, rajasi ya wanyama. Tata kwa tough times, mbio ni aduma, dosapa nile nyama. Macho kila ango, shujaa kwa mtaa, bado niko struggle, top niya kiengata. Mkate ipa kwa bata, ya sina bibi ata, but still niko real, niko shua nitapata. Mwenye na ni feel, ata kasi na chapa. Yundoto tuliota, usota tulisota. Begu tulipanda, dosasa zinaota. Mde usha wadia, angalia mbota. Sauti ya mtaa, itaa, skika hii idaa. Kutoka Venezuela, nisha, pika hii mita.
I got a new exit, I gotta told ya. You can never see me inside the world. I got a new life, I call it real life. Shine like a star, fly like a dog. I'm excited to the sky, let your hands fly.
Get the drone, wanadhani tunajo. Kwa gaba iko pok, wanaiti kufa straw. Ungeweke tax, tukizidi kuko bro. Tulia amba pewa lips kama banya bebe. Na go hot kama meru oh. Ukiteza utaso, gram slides full float. Mystery heavy underground. Taku once you get around. Tagewa kwa habu kama kuda toka ni hivi. Hey, no nansi na kula ndizi. Kwa mati kupiga mbizi. Ngali veni vindi vichi. Kwa tami kuna kula mbizi. Moyo ndiyo huwa sifi. Bebe zwera hari mzizi. Bebe lo sisi kwa sisi. Kazi kutowa mafisi. Green belt kwa kiyuna sisi. Tunapenda miti. Fitting cause you can. And you gotta have a plan. Sticking with the clock and working with the top. No physical block. Who lets a mind blow. Topper.
I'm getting exit. I thought I told ya. You will never see me inside the world. I got a new life. I call it real life. Shine like a star. Fly like a dog. I'm excited to the sky. Let your hands fly. Shine like a star. Fly like a dog. Everybody to the sky. Let your hands fly.
To date, kese na cheza, hard to get. Na msoto mjipe, nataka to date, aijui. Siku easy, kupata kazi, si easy. I muziki, ndio riziki, ya vijanaka. Sisi juma white collar jobs. Tuliatia makaa, sisi mafisi. Waliepa gimpa, kwa meja kwa maofisi. Wako busy, wakipanga vile. Watatudanganya vile, watatuchanganya vile. Watatugawanya vile. Daily mina work hard, tunapenda hustling. Mafala wana wang hard, wanapenda vaseline. Vile nina focus, washa anza kunishuku shuku. Mini degi au mlanguzi wa vitu marufuku fuku shule wakikula mbuku nilikuwa na kula nduku nilipafa nika pass nika cover syllabus that's why kwa kila verse sitaikosa kila bus diverse na jenga uchumi nkiwa mada diverse
I'm getting exit I thought I told ya you will never see me inside the water I got a new life I call it real life shine like a star fly like a dog everybody to the sky let your hands fly
to the sky, let your head.